suspiró. Apariako uri sana. Hey, awa haskitona. Deoni fly over in kondele. Deoni vajini nentebe. Deoni mbuta inobunga. Nataka toa wewe nyeri. Nilete wewe kisumo. Fire international airport. The land of Lupita and Obama.
Jumbo, Jumbo Spiro. Jumbo, Jumbo, Jumbo Spiro. Abari yako, Nisana. Jumbo, Jumbo Spiro.
Abari yako,
Abari yako, Nisana.
Couple like a world at Victoria. Tuende swena boat kidogo itusunguse hadi hotel wangi wacha mgege kikuone. Hey, yawa upambona. The only fist in Lake Victoria. The only hippo in hippo boy. The only pala in impala pa.
Jumbo, Jumbo Kilo.
I will take you to Kiboko Bay, from sunset to sunrise. Kutulale sunset hotel. Nipeleke wewe kibuye, tumapildo mcheng chiro. Yaya siro, yaya siro. Enjoying our beauty to Kisumu.
Jumbo, Jumbo siro. Jumbo siro, bari yako.